Se lau se fulu miliona ta la ua faa ilo mai ele malo tele, ole a faa o ngai nei polo kalame mo le malo lo ina faa le mafau fau, o tu pulanga talavau ile atunu u. Ole polo kalame na faa ilo alo ia mai ele suita ita i ole Nationals, Bridget McKenzie, ma na ia sa unoa ole sini au tu, ina ia pui pui ele faa nau mai faa fita auli ma ngase ngase ole mafau fau, i se taimi, a ele i oo ini tulanga matu ia.
We know for young people it can sometimes be hard to express your feelings and to get help, but it's essential that we catch mental health illness in young people early, and our preventative measures announced in this package go a long way towards that end.
Bridget McKenzie. Nasa onole suite e taʻi o le Labour ma le tuanga i Tania Blipasek e langolango ina e le Labour so o se polo kalame e fesoasoani ai i tupulanga talavou i faafitauli o le mafaufau. Ai mai sei nei ona pō, ma le tele o vaenga o le soifuanga e whai malu i tau, i tūpulanga.
We know that young people are feeling a lot of pressure today. There are a lot of pressures on young people that didn't exist when I was a school kid, and a lot of that relates to the sort of social media pressure that that young people are putting on themselves and on each other. So I think schools being able to help children build resilience and good mental health is a good thing.
Les vite ta io le leba tania blepesek. Oleli i okaz Patterson e se fulu mole iwa tau sanga le matua ma na ia fa alia le fainga taulo na olanga ona oni fa fita uli o le ma fau fau. Na ia ta ua le te leo atu ngalunga na fiangai ma ia ma o oai ina manatu e fa o oni manu anga ia te ialava. Ole laveai na ia maua mai ile au aunanga a se whaala potopotonga e whaingoa ina ole headspace.
For a while during my early teens I had started to feel lonely and sad, and for a long time I kind of just went on with that and tried to live my life with those feelings, but as they started to develop into stronger feelings of suicide and really down moods, I saw that as a warning sign, and so started to seek help.
Gus Patterson. I se fua fuanga le whaalaputuputonga le headspace, e lata i le lua se fulma le 5% o tūpulanga talavau i au se talia nei, o loo whengai mani whaafita uli o le mā fau-fau. Mā i Whainumera, whaamomawina mai le ofisa o Whainumera, whaamomawina le Australian Bureau of Statistics, na tā uai o le tolu se fulu pasene o tangata i le antunu ue pula i o lato wola, e i le vā o le se fulu male valu i le lua se fulu male fā tausanga le mātutua. O tūpulanga i tūpā le LGBTIQ, o lo sili o na lamatia i le whawhita uli o le pule i le ola. Na sā unua le whātonu le headspace Jason Trethovan, o i tūpā le LGBTIQ, o lo mafuli i ainisi o le lato au aunanga.
Well, Headspace has really come to the forefront around supporting young people who identify as LGBTIQ. And we know that in some Headspace centres, you know, up to 40% of young people presenting come with that background. And what it's actually saying is that young people who are, they're actually seeking help.
Le Patonu, or Le Headspace, Jason Trethothwin. E o fia le fesoswani ia le fasa fulma le ono miliona ta la mo le fa la putopotonga le Beyond Blue. E fesoswani ia ifa ia onga ina ia mata ala ini fa fita uli fa le mafau fa wato maiti ia onga. O le fa tonu o le Beyond Blue o le tamaitai o Georgie Harmond.
It will work with teachers, principals and early learning services staff and managers to help them to understand what mental health, good mental health looks like, what poor mental health looks like, how to promote good mental health, how to prevent mental illness, and how to actually teach this stuff in the classrooms.
Le whātonu o le Beyond Blue, Georgie Harmon, o le alii o Gus Patterson, o le tūsili o na tāua i a te ia, o le iai leo se isi e whaingo fie, o na whā asoa,
Me being aware of my depression, I guess, started in my early teens, but I think that it started a lot earlier than that. It's okay to not feel okay. Talking about how you're feeling to someone who you trust is the most important thing you can do.
o iti whaala putuputonga o le a mawaina le fesoaswani mai le se lau se full miliona ta ala le nei ua whaanganga le malo tele mō nei Paul Kalame e au fia I le Emerging Minds Reach Out the Kids Helpline ma le Origin o yei ia se mana umia se fesoaswani I ni mata upu I whaafita auli o le mafaufau ia po o niatu ngalunga e mawhai ona e whaafesota ia le Lifeline I le telefoni tasi tolu, tasi tasi, tasi whā. Le Lifeline, tasi tolu, tasi tasi, tasi whā.